onye nwe mọdi onye dị ka gị jọbụ mmadụ ma nye kele gị ọkwa gị bụ aka na mwọrịọ inyere m ndụ na na gị mụ ibuliwo meluwe ibuliwo meluwe ibuliwo meluwe chimadụ m God bless you. God bless you.
See you next time.
See you.